yali kuchale chimu ne iganya abantu nenta abalala ntisa ne butikira ejalo chonna ngati wali alina nambavu kujanganga aone waja wa magazi ntiwali omukugu alina obusobozi obuta ensolo ono bwe yatuka ku kyalo ne mundu ye mungalo nayolekera ensolo agiteveo abecharo baliko walako nebamutunulira nakasimbagana nensolo chali kiseera kizibu wano weya jukirira jamasasi ge yalitagalese na wao ensolo nemugajambula abecharo babulemi wabo nebaduka kukiro buweo bwali obwesigwe bwabwe bwali bukomye kati gwe wesigani tewesiganga muntu wesige Katonda yatayiwa eri mulala kati gwe wesigani tewesiganga muntu wesige Katonda yatayiwa eri mulala kati gwe wesigani tewesiganga muntu wesige Katonda yatayiwa eri mulala.